إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين tumwebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala na nyini matendo amajjufu agatali mbukendeefu bonna tumusaba atuyingize ejjana ey'ekitiibwa kitiibwa ngo ntunuuliddo obadde ogamba ki
anti waliwo omubuuzi abuuzira ekibuuzo nti tukirabye nti emiziro gino kiri haramu omuntu okuba nti agamba nti neddira kino omuntu okubeera nti agamba nti kino kiri nze sirya kino kubanga gwe muziro gwange kati kyo kiri kitya omuntu okuyita nti nze neddira ngabi neddira nkima ekyo kyali kiri kitya
taata no wali badde kumpi wano kubanga bino oteekeddwa okuba nga obirinako fawaidi mpitirivu albaraka maa akabirikum kakati ab'ebitiibwa abakkiriza abalungi ensonga y'emiziro eriko amazima agakaawa watyanga nange kenyini nyini agoogera nkimanye nti gakaawa naye nga oyo yenna agamba nti mukkiriza era ayagala atuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga mukkiriza amazima gano mu bukaawu bwago kubeera nga kaawa ng'ekigaji ng'omususa alina okugembola esinga agakkirize asobole okulongoosa akiida ye ekigambo kuziza mu ddiini ey'obusiraamu kyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala yekka ekigambo kuziza mu ddiini ey'obusiraamu kyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala yekka ekyo tewaliyo muwalimu yenna muluŋŋamu alinamu akakunkuna ku kyo yensonga lwaki mu bushiriku obuli mu by'obuwangwa mulimu okuziza ebifo nga kye bayita okubiziza kuba kubiteekako mateeka ng'amateeka ago gagaana eyinza okukozesa ebifo ebyo oba okubaako ekika ky'abantu ekigaanibwa okukozesa ebifo ebyo mathalan bayinza okugamba nti oluzzi Naalongo omukyala ali mu nsonga talukimako mazzi nam awaliwo okuziza okwo okuziza shiriki yennyini ne bw'obeera ng'osaalako ekiro singa ekintu ekyo kiyingiza mu bulamu obwo obeera mu shiriku era kikuttira ddala eddiini okutuusa nga ogamba nti oluzzi Naalongo lukimwako amazzi ali mu nsonga n'atali mu nsonga singa ogamba nti nno ekibira mpa ali ziraya tekitemwamu muvule tekitemwamu muvule oba tekiyitibwamu mu mwezi bwe guti nga si kubeera nti waliwo ensonga eri fizika eri hisi mathalan ti omwezi ogwo kibaamu ensolo nnyingi oba naye nga jesti bwekiti bwe kiri mu by'obuwangwa by'ekitundu ekyo oba ekizinga gundi tekitwalibwako ndiga nga bwe kiri ewaffe nti kalanga tiwagendayo ki ndiga n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo teriiyo muwalimu agwana kuyitibwa muwalimu mu nsi ya Allah subhanahu wa ta'ala eno alinamu akakunkuna nti nno ekintu ekyo kiri haramu era nnyini nzikiriza eyo abeera mushiriku kitegerekese kubanga okuziza kweyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala tuliisa ekyokulabirako kyebifo kadhalik okuziza ebiseera kino bakirina mu jahiliya nabbi bwe yajja Allah bwe yatuma okusaanyawo ebyobuwangwa ebyekishiriku yagamba nti la adwa wala tiira wala hama wala safar safar kyenjagara mucho ko budde butono kwatu kyafa kyen nabi Musa alayhi salatu wassalam na bagano kwera guzala buzana omwezi gwa safar baba anga tebaguwa sizam tebagukolira mu safari tebakolira mu chinto chonna kitegerekese ngabagutwa ndi mwezi gwa bisirani nabi nagumenyawo bautwa ndi mwezi gwa mizizo enkole iyo ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama najimenyawo oba okuziza ebyokulya bilkulliya nti abaganda fene ntuchegattako mathalan nti kizira okulya kamoje kitibwe inobujulizi nti kamoje teribwa singa abaganda bachegattako nti kamoje li haramu okulibwa babira bakoze shiriki naye bakkirizibwa obutajirya jesiru embeera nti tekiri mu bintu bibama mu bulamu bwabwe bibalya kiba kitegeeza nti abaganda bedira kamoje naam ne tekiri mu ebyo bakola batya nga bwe balaba enfudu awo tekiri mu ebyo Allah byalungamya emitima gyabwe okulya enfudu nga bw'olaba nti nno sekanyolya bw'oba gisaze n'ogiteeka mu gundi mwana wattu okulya ddala enva ng'ez'enkoko ne teryagikola ki teryagirya bw'ogendewa n'osanga nga bagirya twagamba nti kiba na kyamu mpisa okuje mbwe baddagala kwego gamba kubanga bali egundi aa ne oddali wabbayi n'obaleka ne balya kitegerekese kakati kweko okuziza okuli jeno oba okuziza okuli khasa okwe ekika ky'abantu nti ab'enseenene tebalya nseenene naam ab'engabi tebalya ki ab'ente tebalya ante naam mukwano gwanga Abubakari Seru Nkuma
abengo
musajja waki
wandiga
neke mumanyiko zenva za singo kozesa kakati ekintu kyonna ekiriibwa ekintu kyonna ekiriibwa kikola kitya
abenti balimba
olabye abente kasa enva zaba sokka konga ze ziri common ne babiteeka mwaka kode ne bagamba nti anti bo ebyobuwangwa babinywezaawo ebbanga libimalanga biri masulaha gaabwe bino byolaba kubirako enduulu babyekyusizakyusiza nga bakozi batya nga bwe baagadde abalangira bo tebeddira abakyala baabagaananga okukola batya okulya enkoko n'amagi n'enseenene bwe baalaba amadduke gabasukkako ne babikyusaamu kati babirya kitegeeza nti bintu si bikuumi nti biryawo byakitiibwa bo benyininyini babikyanganya nga bakoza batya bwe baagadde ate ne baagala babirekewo babire nga beefugirako nga bakonta nabyo eddiini ya Allah subhanahu wataala kakati okuziyiza ku kika ky'abantu ekintu oba abakyala babaziyizaako okulya ebintu ebyo ene yali nkola ya jahiliya bagamba nga Allah batumiza musata anam waqalu ma fi butuni hadhihi al-anam khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina ebimu babikwata bifula haramu kubakyala ne bagamba nti byabasajja bokka yaliyo ne mujahiliya Allah nagasi sajizihim wasfahum Allah ajja kubabonereza olwekyo bakola yagamba nti emiziro gyabwe anti byabuwanga byabwe agenda kubabonereza n'ekyo kye bakola kakati okuziza kwonna okufaananako bwe kutyo bakwa kifo oba kwa kiseera oba kwa kyakulya oba kwa mu bifo mulimu stenseni oba muti lukati omuti gundi gwa mizizo ekintu gundi kya mizizo ebyo byonna shiriki tudde ku kibuuzo ekyo omusiraamu aba akitegedde nti okuziza kweyawulidde Allah subhana wataala yekka ninga mpayinza okubuuza ti obujulizi ki obutugaana ekyo obujulizi bungi bukubyeko mu Quran tukonyeko okubumu kubwo naam bw'oba oyagala soma surati al an'am empapula ttaano ezisembayo zonna zikubyeko nsonga eyo omuwani mugendo obikkulaawo osange emizizo n'obushiriku bwa buwalabu obwabeeranga mu sayizi y'emizizo majaala llahu min bahiratin wala saiba wala wasila wala ham walakina allazina kafaru Allah nabaita bakafiri ninga bakolanga batya bagamba nti engamiya bwetuuka mu kiseera kino tetukkiriza kujebagala tokkiriza kukola bwoti Allah nabayita bashiriku nabayita bakafiri kitegereka kakati bwe tudda ku nsonga yaffe mbadde nkyagamba wano nsonyi omukatono ndi niye mu bujulizi obuyitirivu obutugaana okuziza kwe kubeera nti Allah yateekawo ibaada ya hijja ng'ali mu kusomesa bakkiriza nti okuzza kye yawulidde Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Nateekawo al-haram nga Allah yagifudde haram. Yagamata Allah ja'ala Allahu al-ka'bata naam al-bayt al-harama Allah najifu al-haram kye sabrunji ni ayati impitli vwizira go kuzizanga Allah yakolatya era ni tuyigira mikoro ya hijja nti enkola yonna eyogamba kakati notambula notuka wano wano omwana omwala navayo naleta oluwombo olulimu entula etali esali mu munnyo sabata kanazi utako abali mikoro ya kola kitya navao naya na seta mulusenyi gundi natula wawe nakubweziti navao nakola bino au nama nagira bwati ayino kumunaza kinabira gundi akola bino agira ebyo ne enkola iyo ne sizoni ne bira shirik iyo ne bira sizoni ya shirik ya bukafi omusilamu tetusubira kula mu kibinge kitambule echo na wenyewe nkofira
wagendo tuza katikiro gundi
enkofire ebyetu de kubode enshiriku okujja ko gibaite manyi songa eno wejitegerera wino kugirekera kitegerekese kuchigira wa muhijja nabi ibrahim allah musindise amwadde ibada yokola hijja allah yagatu wa arina manasikana watubu alaina tiyakola iyo muzizo gonna mukoro gonna ngali mizizo ejo tiyakola iyo mukoro gonna okujja ko yasaba allah ai allah wa arina tulage gwe Allah kuba kino chikwe ya ulide nze Ibrahim sikiris magaman wanuamizizo obano kino onali muzizo obachi no bachino a wa arina otulage ai Allah manasikana ngi tugenda kola mwe mikoro ya fe nikitegeza al manasik tawqifiyya wa takunu min Allah e mikoro jo neje jikolebwe jifanagana ko bweji teje byobu wangu ejo nam e mikoro jo neje jifanagana ko bweji teje byobu wangu abantu je bakora ejo mudaha jiriwo kukontana na hijja ngabwo olaba ntino tetukkirizibwa kusaala nga tusaalira ekitonde kyonna kubanga tutegedde mu diini yaffe mulimu okusaalira Allah then tetukkiriza kuziza kifo kyonna kuba tutegedde mu diini yaffe mulimu okuziza kwa Allah kitegese bulungi tuziza Makka tuziza Madina ni tuziza bino nabiri ni tuyingira mu mikoro mu mizizo ejite Allah tusomesiza ku hijja nti eyo ebera ibada okukusiza bwokukolera ekitali Allah ngomanya kati bali kwati umusera kyo bayino kubanga bali mumina kati bayino ko lunaku bayino dumala mu Arafa bwaba Arafa bayino gende Muzdalifa bayino kusulao bayino genda bakube eki waji bayino kweto lola Kaaba ewo na bumuntu yenabwo tunulira hijja otegera tino system y'ebyobuwangwa yonna shiriki eriwo kubera ngo omuntu okoze ekintu Allah kiyalagira ngo chikoze munkola ekontana imada ngo chikolede kyali Allah subhanahu wa ta'ala mukore ebintu ebyo byonna babera bali mukusimisa mizimu misambwa rubale era bwabawo omukolo gwe batakoze batunulira omusajjo yateredwa kunna mulondo nti simutufu kubanga emizimu n'emisambwa jensi tejati ikinga kintu kye waluwe ekyabuusibwa mu mikolo egirina okukolebwa kitegere kase ninga hiki yinyini nyini muntu yinyini nyini nega tine dasika baka wa mazima waji nani nasanga tiyamunaza gundi ugo mukoro gwabukibwa tiyamunaza bombo ugo mukoro gwabukibwa khalas oyawe de mukubiye mwe bituli kitegeza eno shiriki nyine wedde mechi emirimo kakati wetudda ku nsonga yemiziro jitandikia okufa ku ntandi kwenye taito yokka ye maroku jitta taito yokka netugamba nti ekigambo emiziro jiba kima kimazo kontana n'ekyo mutegedde mu dini ya Allah nti okuziza kwe yawulidde Allah kitegere kase kakati singo omuntu abuze ekibuzo nti singa tukyusaamu taito eyo netugamba nitujituume ekintu kyonna erinnya miziro nti nerivaawo okwanukula nti kyannaku nnyo terijja kuvaawo
ennyumba
kyannaku nnyo terigenda kola lijja aha
ningamba
naye
ndi wampuluguma
anti osigala oli wansi wa kintu kyabandi Choyagala okuteeka mu bidda. Oyagala kizuuliramu. Bo bagamba nti abaana n'abazzukulu omuziro gwaffe.
Kobe.
Kobe. Kitegerekese. Kati emiziro kiri kimu mu bintu bya Buganda mu byobuwangwa n'ennono za Buganda ekyazimbirwa okuviira ddala ku kikolo ku shiriki. Soma ekitabo enkulu z'eddiini y'Abaganda ey'ennono ekya Professor Jesse Ssekamwa. Ogenda kusingana ng'akunnyonnyola amasabo ng'atandika ddala ku ssabo ly'ekika, essabo ly'oluggya, ery'omutuba, amasabo agagendera ddala okutuukira ddala ku kiggwa eky'ekika. Buli kika kirina ekiggwa kyakyo. Abekkobe balina ekiggwa kyabwe n'omukulu w'ekika akulira emmandwa z'ekkobe. Abakasimba balina ekiggwa kyabwe n'omukulu w'ekika. Buli kika kirina ekiggwa kyakyo. Teriiyo kika kitalina kiggwa. Kye bayita ekiggwa ye markazi y'amasabo. Amasabo gonna gano agali mu maka ag'omutuba, ag'oluggya, ago gonna agakasolya, ago gonna ago bwe gagenda galinnya gateeba ku kiggwa gye galipootinga gonna ago. Kati system nvundunfu okubira ddala waggulu. Bino nno bannange mmanyi nti tebigomera bulungi mato. Naye twagala okuyingira ejjana bannange wano tulinawo akaseera katuna akasigale tusituve mu nsi. Kakati neebeera nga system nfu nnyo. Ago ge mazima gataliimu kakunkuna konna. Naye tugambe bwe tuti nti singa abantu ddala abakkiriza beekozeemu omulimu ne bafunvubira era ne basinza ne beesigamira Allah nga baagala banguyirwe edduniya yaabwe ate mu ngeri y'emu bayingira ejjana nga si bashiriku kubanga ejja teyingiramu muki? Teyingiramu mushiriku. Ne bagamba nti ffe byonna ebikwatagana n'okuziza n'okuziza ebyo tubisazizzaamu. Ne Buganda n'ekimanya nti omuntu bw'asiramuka asigala ng'aziza abeera waamuffe haqqa ng'eri alinayo bode mu basiraamu alinayo bode yenna agamba nti nze ndi wa ngabi siwasa nansamba. Oyo haqqa ali mu ddiini y'abannabyamisambwa Kabona Jjumba yalina omusabira wadde nga badde n'entalabuusi nam aha ne bakisibira ddala mu bulamu bwabwe abasiraamu nti ffe emiziro gino oba sisitimu eno tugirinamu kintu kimu kyokka tugituumirako amannya amannya naye tebiriimu n'akamu n'akeddagala ffe waffe ki tebiriimu nti nsamba tawasa nnansamba nti Bukenya tawasa nnabukenya nti Kaloddo tawasa nnakaloddo nti ntensibe tawasa nnantensibe n'ebifaanaganako bwe bityo ntulume tawasa nnantulume kakati ebyo abasiraamu ne bakimyumyula era n'erinnya ne bagamba nti ffe tukyali bamizire tugamba nti ffe tuli bandiga ffe tuli bante ffe tuli bakkobe ffe tuli baki nga bakinywezaawo n'akamwa kaabwe akajjuvu nti ffe tetuziza tetulina nti ono abamwannyina waagonde kubanga bagatta muziro teri luganda lwa muziro tewali luganda lwa muziro era tewali kyettalya mu miziro tewali kyettalya mu bintu ebyo babeera baweuddeko ku bubi naye bubeera busigaddewo ne babeera bakoze ki babuweuddeko lwaki busigaddewo kubanga era oba okyakikiitanira mu kintu ekitali kikyo okikiitanira mu kintu ekitali kikyo era ojja kusingana ng'abasinga obungi basigala bagwayo gwe gw'otegeera mu famire obeeramu omu mubeeramu babiri abasinga bakola batya nekibeera ng'ekituufu kyekino wammanga mu bukaawo bwakyo ekituufu kyekino wammanga kwe kubeera nti buli musiraamu tandikira ku ggwe kennyini nnyini gwaliwo olwaleero ng'omulamu weewe famire neemu weewe eki famire neemu erinnya lya famire mugambe nti ffe batuyita ba nswaza arugudo. Family, enye la family yangi yentumi yenswaza arugudo katokole boti. Boza romano mulenzi gama tiye Ibrahimu. Ate gwe enye la guwani, gwe Musa tatawe. Ye Ibrahimu Musa, nswaza arugudo.
Nswaza arugudo, teri ina muziro.
Tugunonya yo family name yonna erinya yonna eri ekiganda eri tagenda kwata abantu bokubakikitanya na miziro terigenda bakikitanya na miziro ugambe nti nze mutabani wange mutume Ibrahim Musa nsaza rugudo boza ro mwana omwala mutume Jannat Musa nsaza rugudo omwana obwa azaala omuntu yenna omwana yenna mwana wo amutume Ismaila bo mwana wo amutume Ibrahim sibe kiri Ismaila mutabani wa Ibrahim nswaza rugudo ebere bwe kiti nswaza rugudo ba nswaza rugudo family serengeti nga ya nswaza rugudo kireke sabulunji nga toli muntu atono enna gundi simanyo londola manyage ekikolo londola manyagaji nonanya la buli muntu yenna li manyaga dini ni nswaza rugudo manyaga dini ni nswaza rugudo kina abasikiriza we bakega tako wallahi baba wonye baba wonye ni family endala nini tandike echa ni family endala ni family endala kino barabange ekirene ennyo ne muloze ku basajja abali batayina waddaka warabu abali batasoma busilamu baba lyawo nga warabu batuse babagamba nti Allah inakusinziwa yekka naguno omwenge gwe mbadde munywani bannammwe mu binywero mwenna awamonga muli bamukwano eddiini yammwe egugaanye nini embizi teyina kuliibwa n'ekitasayiddwa kisomeddwa kinyala teyina kiyina kuliibwa nga tebaasoma busiraamu wallahi nebasitukiramu abajungu terahimahullah warahimahumullah tabaraka wa taala waghafara lahum nibawukana ku bannaabwe kyali kizibu nnyo mu kiseera ekyo nebakyusa system abadde baina amanyage ne batandika okwetu mumanyage ekisiraamu abadde banywani bannaabwe emyenge eggulo okwosa eggulo olulinga otula ne bagamba abadan ne bagutamwa abo abaali balina testi yaagwo abamanyi bwe guwooma ne baguleka abalimanyi testi y'embizi astagafurulahi ne bagikola batya ne bagikyawa abaali balya kibasaaza embuzi eryawo egudde emmotoka egikubye oba ekintu kigikubye efudde nga basaba busazi nga balyanga eyo nkaafu ni batambula ni bakume dini yao ifo abo feba wansanya basanya ku busilamu ni tutegera matika ga Allah ni tugayingira deeper in details tutegera kino Allah tachagara baike bena kibategera ku dini ni banwera ni banyizwa ni banakuwazibwa kyese bulunji no lwecho solution iyo keyo kweteka ko manyaga family no nyerinya
itaina kakwata
kuchika ushagata bulunji ogament kitibwa familia yangi yechibajyo
kibajyo kirine
kika kire kika abada
babu tiko
bachi bajyo babu tiko
bitume bavire
kitibwa tina kika aha kakati otume kitibwa omwana yechitibwa omulezi yechitibwa bwe kitibwe kiri era munange nabo warabu bwe batwe bakolayo yabwe bonna bwe batwe bali buli family edda manyaga din ta 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 ninyali ya family ninyali ya family bwelicho kati gwe atani se chintu chino ojja kwesanga nga no mwana we 10 bamwita kitibwa omuzukulu we 10 nga bamwita kitibwa bwe bufulumiro aboluganda abakiriza mu bunene bwensonga nange ngira bo bunene bwayo nege mazimago bwe twatwagala okuona amma okuziza kigambo kya mutawana nnyo ate namwe mukimanyi musomeko omulabe emiziro gino giyimiridde gitya laba abakulu b'ebika bwala abalaga ni muziike mu mbugo bibiri mu mbugo mmeka taata baganda bagamba batya ku lubugo
anti bagamba nti atamanyi mpewo ye magombe yammwe omufu olubugo
atamanyi mpewo ye magombe yammwe omufu oluki
Eba banganga olya atuse tibanaziika ngolubugo bamaze okuzinga bamaze okumusaayo nga nika tibanakuyiwa kottaka nga balukwata ne balusuulayo yadizi luzingiddwa kumufuna ne balusuulayo kubanga yalesirwa kuziika
era luyambeko kendeza kumpewo ye magombe ya laita wabeye mpeo nga simu lido mwele ni saba Allah aftasi ya Rabbi kakati ibada Allah chitiba ya tuugude banange mwono so nyewe tubade tuliku insonga ya fiku chafecha nabi Musa alaihi assalatu wassalam.